Neptune Records, baby.
Oh, na 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 na. Yeah.
La la la, my boy, to beat.
Yeah, you're my queen in my empire. Umenikamata kivampaya. Ukupenda jote siritaya. Oh, na 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 na. Kwenye safari ya raha wendo visa. Taa yangu nga kwenye giza. Kumbe lulu kwako anaigiza. Oh, na 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 na. Uzuri wako mira mira. Sio bora wa kamera. Uvae leso au dera. Nyama nyuma zitakura. Uzuri wako mira mira. Sio bora wa kamera. Uvae leso au dera. Nyama nyuma zitakura. Sema kilo unachotaka, taka. Mana kwako mimi nimedata, data. Sema kile basi unachotaka, taka. Mana kwako mimi nimedata nawe. Naitisha chigi chigi, na mina chigi chigi. Pakona chizi chizi, ukona supu ya ni chuzi rigi rigi. Benzi langu bigi, alinama chigi chigi. Kabo singi siu, naitisha chigi chigi. Na mina chigi chigi, pakona chizi chizi. Yeah.